Sevens Music.
Hallelujah. Yeah. Stop it. Hallelujah.
Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu chochote. Unilazae kwenye majani mabichi, uniongozae kwa njia za haki. Nipitiapo kati ya mauti, sitaogopa, wewe unami. Wandaa meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu. Acheni Mungu aitwe Mungu, acheni
tukane waniseme, utabaki kuwa milele Mungu wa wanyonge. Walioachwa, waliotengwa, unawapigania. Utabaki kuwa milele Mungu wa wanyonge. Nipitiapo kati ya mauti, sitaogopa, wewe unami. Wandaa meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu. Acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu.
Jehova Jire, El Shaddai, El Roi, yote ni yako. Jehova Jire, El Shaddai, El Roi, yote ni yako. Hey, 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 yote ni yako.